Mali yo ye kwe imirira Donyigo urwa bazirina Babazirina